bonito turi mchini. Haba kamare na kasesi.
Yes, yes, yes.
Yaba inyo hii. Chilewe biyashi. Chama nilandasa chata. Miaka mwena ndia haniwo alenda kumkwata. Ni master. Kole chine na minister. Miaka mwena ndia haniwo alenda kumkwata. Ya pere chomlishu niyo mtere chomini. Ya kubuzo likulevo taniyo mbuzo na huliota. Tibu.com kasubi niyo home. Na wabo tama nyiwe niwe mbuza Roland. Yes, sayo ni zombie. Habe nugu mzehani. Malise mpongura na mabari mulika chenjeri. Ni master. Kole chine na minister. Chokwasa chapter mwabe mkwisa na lecture. Yes. Bava studio ro na homepage. Na wabu tama nyiwe niwe mbuza na bandi. No mtindo, no mtindo. T-bro record. No mtindo. No
mchiga iname, haimuke. Ninja master, wae ndo pasa chapa. No mchiga iname, haimuke. T-bro.com kanumunia home. No mchiga iname, haimuke. Ninja master, wae ndo pasa chapa. No mchiga iname, haimuke. T-bro.com kasasenia home.
Nakawa munda yenja mitu fiti ni kubiha. Only sometimes netwaza mtaza kwiba. Kwiba kunda bantu binji bine senta hamono wenja. Na naba ndenda change na noti na tora nemu. Waza kupaka sign most case no otazini. Hurundo paka say sometimes bosa zikwini. Waza kushenga tino shango wawe hino mwini. Mwana wa mawe nywe la style ninye nzini. Musicali ya nikumanyi sori ya uwitu. Hata muhaga yeo njeri neni mizitu. Niruchi flow, keep it real on with summer flow. Shihaba henchi kandu waneta kwiba na show. HTTP incognito. Niwa mzoru chiga wazi kuno tiango. Ka MC's atu cheki na watu. Na rhymes atu temba kama sana tunazi fatu. Kalebe kale jiniruchi wengi rushetu. Na wabo jine nesa da jimpe jinywe hotu.
Ya maa.
Obu nuzi toko wanga. Na rhyme na chape zoru chiga toko nkanga. Muri asho mhona nye kamze Julius Nyerere. Nye wendi wendele ni wendi kwe this little pen. Ugamu vyo kwe panka ntiwo vyo mtezi vyo mjere. Nye wendi wendele ni wendi kwe this little pen. Kani windy ni jampora mpora ndosa mpaka Burundi na balete la kanumba letere na kandi kaza kudigida hati tumeka bandi. Yes, jibomu nywane inji mwesi gebache wote hamasuko nobo kubo inekache wine kuchima nye ni babi na umuchika tiba kuwende za karunjo kuyo kufa hati kamba letere ngoma kani nye mzine kaza kudigida mpora mpaka mshesh. Yes, budisko wamo njeze viyombe baba ruliru baba chigine moyombe
mchiga iname.
Inama,
haimuke,
yimuka,
ninja master, wae ndo pasa chapa, mchiga iname.
Inama,
haimuke,
yimuka,
tibu.com, kanumunia home, ndo mchiga iname.
Inama,
haimuke,
yimuka,
ninja master, wae ndo pasa chapa, mchiga iname.
Inama,
haimuke,
yimuka,
tibu.com, kasasenia home.
Yeri mire china na mkopa ganda zono quick. Ha, echitaji cha hikuri na building. Hindi ukweli wangu. Ha, zima usizime zangu.